CKMusicPromos.com.
Abana Swati! Virus! Swati! Virus! Trigger! Virus!
Yeah! It's fast on Ziki! Violence when you did.
Drug
chain
on the mix.
Kubuli na kidi fo. Bama namba yon se we lava kwa 3-4. Ono wezi takuwa bana bifo. Nchimuso jeno mbelo na fuma sivo. Amazeto kuli bro na Elijah. Buli wa muzambio kopelesha na hijack. Ya kubupuwa muhaba patopu. Selebu ni wachi pekini wapu. Chali cha onda na diabu wa China. Bifu na nebo kembu wa pasaina. Mula popoka oke fuwa leni. Mwafunya na sana nomba fya leni. Mbombeshe kabe konga super diazi. Yaba na beka dale nsala. And utabesho kuchita nareti. Kare tuwa pita po mwa pita reti.
Yaba kwa sensa bo
Virus.
Iba mambala. Gana pita dionse beka tabumi te kwa timidala.
Over here.
This nigga wanna pull me down. Nobody gonna help me up. For my life, fight for my life, fight for my life. Oh, this nigga wanna pull me down. Nobody gonna help me up. I fight for my life, fight for my life, fight for my life. Oh.
Nalibashia puku nkomayo. Nalikosa nomba po anko mario. Muchirita mwafuma mu embulio. Muchirimura mparakanya po nakamburio. Yeah, nalikosa nganshi michonge nenga nalikosa mona. Temu mona nefirundu fitukonke. Neshafi wala sana nebo na matako konka ine. Ofona bevona vamu mila palakanya kuliba mjevona vaine. Shukumba kumbwa shakwata polu kumbwa loko kumbwa kumbwa. Tepawa bami kumbwa bami kumbwa kumbwa. Location ni Zambia muliba kumumbwa.
Naba yeah. Sensa bo
Swatsa
Diba mambala. Gana pita dionse beka tabumi te kwa timidala. This nigga wanna pull me down. Nobody gonna help me up. Fight for my life, fight for my life, fight for my life. Oh. This nigga wanna pull me down. Nobody gonna help me up. I fight for my life, fight for my life, fight for my life. Oh. Yeah.
Manager is super dad, top celeb. Ella Walker, Kaufman, J Nation, Lil Dots.
CKMusicPromos.com.